Nitakaza moyo hapa duniani, ni washinde wapitie. Hapa duniani haya mambo yalikuwepo toka enzi za mababu. Yanapotokea mambo kama hayo usishangae, yakitokea mambo kama hayo uvumilie.
Itakaza moyo hapa duniani ni washinde wapitini.
Cheri Madera mana kikoma Tanzania.
Zone me out.
I am in
it. I'm not a cyber.